mupa bumi wago imwami Jesu kamboya nyiga ilamana bunji wabantu sunu bayanda nyiga bazwa muzila ialeza kumupa bumi wago imwami Jesu kamboya nyiga ilamana bunji wabantu sunu bayanda nyiga bazwa muzila ialeza Anjile tayumi moyo jindi jamana kozumi hamuya uyo usalala usolo lele bumi wago chalula moyo mwami anjile tayumi moyo jindi jamana mumazuba asunu amama nino bantu baluba leza wabo jenjela omugwesu jindi jamana Jesu la sida kuwambana mumazuba asunu amama nino bantu baluba leza wabo jenjela omugwesu jindi jamana Jesu la sida kuwambana Anjile tayumi moyo jindi jamana kozumi hamuya uyo usalala usolo lele umi wago chalula moyo mwami anjile tayumi moyo jindi jamana chalula moyo mwami anjile tayumi moyo jindi jamana.